yazi ngigonile, umoya uphukile, kodwa ngiyathembisa ngeke ngiphinde. Yazi ngigonile, umoya uphukile, kodwa ngiyathembisa ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Bengeyona inhloso yami, bengidlala abangani, phika nobumnandi. It cost me a love, all of your trust. Without you kodwa ngabayi. Bengekho udinga, uhlezi uthi ngifika ney'nkinga. Ngicela wazi ukuthi ngiyaxolisa, ngoba siphile emhlabeni wezono. I wanna right my wrongs, ngoba siphile emhlabeni wezono. I wanna right my wrongs. Ngonile, umoya uphukile, kodwa ngiyathembisa ngeke ngiphinde. Ngiyazi ngigonile, umoya uphukile, kodwa ngiyathembisa ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Ngiyathembisa ukuthi ngeke ngiphinde. Nami ngiyafisa ngelinye ilanga uziqhenye ngami. Ngiyathembisa awusoze waswela unami. Ngizokuhlonipha mina, ngikunika uthando. You deserve it all. Spill it, seven with zone. I wanna write my wrongs. Oh, but spill it, seven with zone. I wanna write my wrongs. Ngonile, umoya uphukile, kodwa ngiyathembisa ngeke ngiphinde. Ngiyazi ngigonile, umoya uphukile, kodwa ngiyathembisa.